usingekuja wewe, aliyepita majanga sagini mtaji, aliniacha mwenyewe. Umekuja mtetezi, mjuzi wa mapenzi, daima nitakupenda na uzidi kunienzi, nitakupa na tenzi ili usije kwenda.
Nyuma girl, usije kambali na minao yuma girl.
Muda wote baby girl na kuwaza, muda wote baby girl, muda wote baby girl na kuwaza, muda wote baby girl,
muda wote baby boy na kuwaza, muda wote baby boy, muda wote baby boy na kuwaza, muda wote baby boy. Nataka nitakupatia, we know my dear, tafadhali usijoke nikimbia. Ukiwa mbali nami nakosa amani, moyoni kuna kuwa tofara, ni prince baki nami, baby you my honey, ukienda mbali tabaki na nani?
Muda wote baby girl na kuwaza, muda wote baby girl, muda wote baby girl na kuwaza, muda wote baby girl,
muda wote baby boy na kuwaza, muda wote baby boy, muda wote baby boy na kuwaza, muda wote baby boy. Hey, yeah, yeah. Oh, hey. Wesa gata rumba, tuna mara turudi nyuma. Hey, sakata rumba.